Yeah. Hey, yo, Q. Hakuna kitu tunafanya zaidi ya ku. Yani tuna yani. Tuna. Yeah. Bongo Records, baby. Hala.
KLM, then tuna kesha kama CNN. Kesha kama CNN. Kesha kama mifuko na mejaa zaida ATM. Then tuko highs at the KLM. Then tuna kesha kama CNN. Kesha kama CNN. Kesha.
It's need to half man. Need a man and a half. You think small and you'll remain small for life. I twist the pick the same instrument, but we can all be in the same key, son. Experience makes a person better or bitter. There's a flow slow like in your brain in a speeder. Nas me strain, come a pain of your mise. And again to kill a meter, complain nazimaliza. No lenga mwezi na jua, hata nkikosa tatua. Tujuu ya nyota na mamba takuwa shkopo. Cause fit kasema you need to try. Yes, so police, so please ni halalis katai. Walo sim disc, come MC's talk. Came with but die, mulize weeds come a feed with squeeze, na show beast define. For snitch one of these feed, love song, ning ni shy. How I see his jeans, double flow, cause she's rewind.
Come on, me fuck on them, me jazz at the ATM, then to go highs at the KLM, then to na kesha come on CNN. Kesha come on CNN. Kesha, come on, me fuck on them, me jazz at the ATM, then to go highs at the KLM, then to na kesha come on CNN.
Location to a cold someka wapi lipo bata wapi looking and leweka na pesa mingi mbaka na tamani jiteka then watu wako king stone ka Jamaica ni mamodo madodo wako roll na magangsta divas and hustlers people chasers nane za pigi ngu makali ka hit me nane za gonga beat nzito ka hit P. Yeah you know that ni bongo records crew na Q isti zui tuko juu au siski screaming his records. Ziko have it, bliss, nana vibe it, man.
You gotta love it, man.
Leo ni mwendo gambe tu na malavi davi. Na rumbo kali matata ka flabby. Tunapata zitu couple of rounds then. Yeah, we out of the town.
Come on, fuko na mejaz at the ATM. Then to go highs at the KLM. Then to na kesha kama CNN. Kesha kama CNN. Kesha kama me fuko na mejaz at the ATM. Then to go highs at the KLM, then to na kesha kama CNN. Kesha kama CNN. Kesha
na do, yempaka so. Na bado daily when I get more. Kwa mishe na kali flows. Watoto wa mama wana blow. Dada zao bekazi kavi. Wataka tre wa baby daddies. Wapate yanki gangsta ki hardcore.
Kwa kukesha na kula bata tuko so allergic. Kwa tutuwa geti kali we so magnetic. Mafidisho na bigwa tumita my cancer. Situ na zidi chafua betches za mama za. Tunajikinga japo na mind kuzana si. Unathama na diamond na tunapaper for free. Chuzoto nasema mia playboy and I understand. Na leo kesha kizingua unateka her best friend.
Kama mifuko na mejaz at the ATM. Then to go highs at the KLM. Then to na kesha kama CNN. Kesha kama CNN. Kesha kama mifuko na mejaz at the ATM. Then to go highs at the KLM. Then to na kesha kama CNN. Kesha kama CNN. Kesha.